for umvulo ayaxotha malanga cannot wait for umvulo ayaxotha malanga can't wait for umvulo ayaxotha malanga cannot wait for umvulo ayaxotha malanga zimile sticky wizinto zimile zimile sticky wizinto zethu zimile zimile sticky wizinto zimile zimile sticky wizinto zethu zimile ndilisotsha ndilikaba ndiyazi ndizofela empini njengekhehla ndilingcothi intloko inyoka zimile gqibelwa imibe ngwiziko lethu letshini bubugoxo ndiki wisitapiti zimile tshantshintshingi ngimoto zimile kancinci kancinci ayikhange esivinini ungadrayive udakiwe ayikhange esivinini ungalali ubaliwe ngenxa yesivinini somile sinqani wamanzi aphelile bread bean yomile inyanga iphelile cannot wait for umvulo ayaxotha amalanga izinto zimile ndoda yakuthi cannot wait for umvulo ayaxotha amalanga cannot wait for umvulo ayaxotha amalanga can't wait for umvulo ayaxotha amalanga cannot wait for umvulo ayaxotha amalanga zimile sticky wizinto zimile zimile sticky wizinto zethu zimile zimile sticky wizinto zimile zimile sticky wizinto zethu zimile ndine depression encinci ndiva bezidleleni ndinento nokudidiza xa ndihamba apha endleleni ndinento yophilisa ndithatha apha embokweni zimile sithemile ndoda yakuthi yehlisa khakuthi please ndoda khakuthi I can't wait for umvulo ayaxotha amalanga ivenkile ziklini imili imili iphelile ingathi ndimile umntu uyaphephuka ikati sibhityile sinqele ifayidu ifakizomile Ubaba ufuthi utywala wethu Cannot wait for umvulo ayaxotha amalanga Cannot wait for umvulo ayaxotha amalanga Can't wait for umvulo ayaxotha amalanga Cannot wait for umvulo ayaxotha amalanga Zimile